introducing
Chitty Bangs, nigga. Yeah.
Yo, turn up the bass.
La Familia. Yeah. You can't test, man. You can't mess, man. No, no. Yeah. Hey, 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 hey.
Checking me in the rhyme now, I got that of the limit, limit. Chitty go, yeah, I'm going. Na speak the kali na wacha nyuma, bado lida mimi. Usiboye kabisa, usipime, mziki, mziki. Misi choki, sogobi, bado, nipo fiti, bado. Na pate shima, mafanzo wa kila aina silinja. Nipo peace, lina nilinda jina wana. Yeah. Sema vibaya jina lang kwenye misara. Bado wana shindo kwa mtoto wa ilala. Masakara wa mimi wezo wangu wa wajui mewa hivi tokea adamu na tango. Na mimi wezo wangu that's why mimi nipo mkinya. Sishangae kwa nini yesi kishani na pina. Kutoka B.O.P. go rabo na D.T. G.D. Benz D. Money we rock on D.C. Kama unaweza niki move, unapata niki cue. Una data niki step, unapiga oh. Kama unaweza niki move, unapata niki cue. Una data niki step, unapiga oh. Kama unaweza niki move, unapata niki cue. Una data niki step, unapiga oh. Kama unaweza niki move, unapata niki cue. Una data niki step, unapiga oh. Nanda nakata, bamba mini star. Mendo king na hit kwenye mitaa. Mendo bonge na mfano ushindi kwenye pambano. Ni mambama wamo na sija kimbii mashindano. Wanataka shindana, wanataka pigana. Wanataka niwe wao nionekane sina mana. Niwe kama ngazi yao, msaada kwao wa dis. Na mini dis nionekane size yao. Na jamini sijali vikaragosa. Wajafika hazo mangi, wanataka beef na mbosi. Haitawezekana na ijawai semekana. Fananisha kubwa Marekana inch kama Ghana. Tuseme mziki naofanya na we unaweza fanya. Tawe zio na kubali ya mili wena danganya. Usibishe wala usilinganishe. Na kunya kwa kase jabu kama vipi weni mpishe. Nisa baba bishe kwa kiri sio ubavu. Kwa wezo na ujuzi wa juu. One love.
Hey
Bangs ya.
Hey
it's DT baby.
Hey
yeah.
Kama unaweza niki move, unapata niki cue. Una data niki step, unapiga
oh.
Kama unaweza niki move, unapata niki cue. Una data niki step, unapiga
oh. Kama unaweza niki move, unapata niki cue. Una data niki step, unapiga
oh.
Kama unaweza niki move, unapata niki cue. Una data niki step, unapiga
yeah.
Hey
Bangs ya.
Hey
yeah.
Hey,
Irisha sio, coast to coast, border to border,
hey.
Kote,
hey.
Nangu wote na masha bitu
hey.
Wote, yeah, it's DT
hey.
Baby,
hey,
baby.
Hey, hey,
hey, Modi BZ,
hey, hey,
yo,
hey,
I'll
hey.
Be-